Bandiraɓe hettiyankoɓe, amin bismi mon e radio Takaful e nder yewtere men Sato Jam, tawi ko e ballal jiɓɓudi Takaful. Nder yewtere men ɓennunde nde tawi kajjata ina woni galle mumen ngam fadde résultat ji wote ɗe. Ko ɗon Dieynaba e Sileye ngari ina ndoga, ina cuni basgol mumen watande yummumen. Yummiraɗo o woni e famminde ɓe, yoɓe pada tan haaɓe keɓa duuɓi 18 ko nden ɓe mbawata wotoyde. O deƴni hakkillaji mabɓe ngam andinde ɓe ɓe jogui hakkeji kewɗi hono sukaɓe aduna o kala. Sukaɓe ina jogui hakkeji ko fayti e ndenka, ko fayti e jangde, e cellal, e ko fayti e wawde heɗede e haaldede miijoji mumen. Sira ina ari en addori caɗele saabu lurdude e ɓiyum af o. Kajjata famminimbo yo eto kala e sahaji heɗade sukaɓe makko. Ko ɗon Harun ari ina addori kabaru belɗo. E nder woto e nder guri Mauritanie innirago ɓamtare, hoɗi toon ko kajjata e ɓesgu mum kettoɗen cimtol mabɓe.
Kajjata, kajjata,
holko woni
résultat ji jalti
joni noon?
Ko holɗum ko seene gañi kedi.
Kajjata, ko an woni debbo gadano wonde maire falde nde.
Ayyo kajjata gañi, ayyo kajjata gañi.
Wona gongo min mi sikkani.
Eni nene a gañim ko an woni kolaɗo.
Weltare nene, kono holko firti joni a woni maire?
Ɗum firti joni liggey fuɗɗima.
Ayyo kajjata gañi, ayyo kajjata gañi.
Subaka mum Hammat ari salmindi hono maire kesso o.
Jam weeti madame maire.
Bisimillama Hammat.
Bisimillama Hammat. No tampere waɗi aɗa foti wondude e tampere mawde, saabu an ɓuuri min minen foof tampude.
Ko mawɗum, a jarama. Komi garɗo duwanadema ko fonno wonde ko kala a waɗi, ko an woni joni maire falde nde kala, mbeɗa weltanima kajjata.
Ko ɓuuri tidinna yeeso men joni kay hedi tan ko ummanade golle. Musidɗo Hammat, mba yi ruttudema teddugal e gollal mantingal moɗanɗa kam ngal e waseeji men lubbi ɗi jomnuɗami ɗi. A woppani mi jeewami e campagne o, a jarama no feewi.
Ɗum woni ni kam beelemo mawɗo e walludema, ngam libdo o Hassan no hono Zeyn yanti hen mbeɗa andi ma waɗan wuuro ngo gueɗe kewɗe naftoje.
A jarama Hammat, kono mi wawa liggade goto, mbeɗa sohli wallidiɓe. Ko ɗum waɗi mbeɗa sohli ballal ma, mbeɗa yiiɗi jaɓanami ɗum. Aɗoɗa saram, aɗa wallodira e yam ko joni liggey tigui rigui o fuɗɗi.
Fawade e dendagal gueɗe lowɗa e jubɓudi golle ma ɗe, mbeɗa yenana yimɓeɓe kala ina jiiɗa gollodade ma. Min mi naywi hankkadi kajjata mbeɗa wawi ɗaccirdema sukaɓe ɓe.
Fawade e miijoji ma ɗi ko ɗum sabuto aɗa foti jokkude golle, saabu neɗɗagal ma kelle fuya ma mbeɗa sohlu ma no fewi, mbeɗa sohli ballal ma. Dieynaba, hono o suku debbo momi anda ɗo?
O wiite ko Fatimata. Jam waali Hammat.
On mbaale jam sukaɓe.
Jam waali Fatimata. Bisimilla ma.
Nene Fatimata ko minen gondita école to, omo jogui caɗele. Mbimam toka maire joni aɗa foti wawde walludemo.
Joni kam mi anda Dieynaba, wonto ɗum fawi. Holko hemma Fatimata?
Mi nani wonde mi wawa wadde kawguelajam, kadi mi wawata jokkidde jangdam kadi mbeɗi janguti.
Ko kanko tan aranno gadane nder école amen.
Holko saabi a wawata jokkude jangde ma?
Saabi mi ala kayitaji juddu.
Jinnanma pewnanamo ɗum e sahane jibineɗa nde, holko saabi ɗum?
Eɓe mbiya kentiɗi kon en haaɓini, kadi nafata haydara, kon min ɓe yiɗi janguti.
Jinnaɓe ma juumi, jogade kayitaji ko hunde jojjude, ko hakke ma ɓurɗo tengtude nde dañata kayitaji keptinirgol. Kayitaji juddu ina wallidma no cafruroɗa so tawi a rafama. Jogade kayit jeeyi leydi yanti hen wawde rewidade jangde mum ha timma. Jinnaɓe ma ina poti ɗum famde. Hande hay goto wawa wurde gurdam ceniɗam tawi ala kayitaji juddu e kayitaji keptinirɗi. Mami yewtuɗum e jinnaɓe ma, mi hunanimama ɗum, mami ƴeew ko mbawmi hen wadde.
Eyyi, aɗa andi kajjata, ɗeɗo caɗele wona Fatimata goto tan wonde majji. E nder wuuro ngo ha joni won jinnaabe be topitaaki dum saka jaa tintinoode dum to nokku pewnirdo kayitaaji
gandumi deedo gede ene beebi ete ala jobdi so tawi kay jinnaabe be toppitima dum lebbi didi caggal cukolel gel jibina
dum firti an gadi ko min mi wawata hebde kayitaaji
ala hol suno hen dum yawtan taw kono laabi di burata sattude seeda sabu ko ma yobane kadi ina heewa ya ngarta sabu dum lelde wadeete kono dum wadi dum weli fewndude tan ko caggal balde seeda no cukolel gel jibina dum burata webde e newade kono hol sikkito hen mami wadi hen dolam no potirno mele keba din kayitaaji
on jaarama no feewi
a jaarama neene bed andano min koyata ma wallit amen no feewi
dum non wi heppiju e datton mi seeda
ar fatima ta pidjian
iye jeenabo o ko moƴƴo ƴeew tan no jogori sohla sehilaaɓe makko
ko gonga aɗaɗi hammas mbeɗa sikki tan o haalni en ɗo saɗede mawde ete ko himmude ɗo feewi jogade kayit juddo ko heptinede e kuule e wattorede e rendo mum ko gueɗal ngal neɗɗo jojjinirta hakke mum e leydi mum fawade wonde ɗum ɓi leydi e ko gonmi maire ko mami yuɓɓin kirdiñoji nde yimɓeɓe jahata winditoyade ɓiɓɓe mumen caggal lebbi ɗiɗi ne jibina nde gam wawde webtinande ɗumen no keɓiri kayitaji mumen mi walliti kadi ɓesguji ɗi mbawano winditade gam rewidade bindidgol mumen neɓgol ngol
a haali gonga dey ko hunde moƴƴere no feewi
mbaɗen bayinago manggo gam hirjinde yimɓeɓe to nokku merto yimɓeɓe ina poti famde aɗa wawi miccade hen hono mbaɗirten ɗum
wadde mi felliti ala ko mbawmi hen wadde mi jaaɓi feere ma gam jokkude liggodade ma
ala ko mbawɗa hen aɗa foti walludemi
mi anda woppam mimijo hen seeɗa to banggam ngol kirjingol eɗen poti nandude hen yimɓe toppitiɓe bindidgol ngol mbasen yejjidde hen kadi diwan o e jinnaɓe rewɓe ngol lawol saabu mabɓe gonen en seedeji
caggal nde kajjata e Hammat naati golle mumen cattuɗe ɗe gam yurnade golle gadane ɗe kajjata maire kes o ummini Sira ari ina ardi e ɓiyum Mamadou
bisimilla ma Sira hande kam aɗa nande coftuɗo a nandani hanki
eyyi saabu a haali gonga monam holno basiyoroɗɗami mi yewtide ɓiyam Mamadou hanki kono a miijita ko holko wiimi
holko wiima
eyyi o wiide o ɓuuri yidde ko weltindi rendo ngo e heddademo to école to saabu omo jogini ɗum miijoji juɓɓuɗi
eyyi aɗa jaaɓa haalde miijoji ma ɗi Mamadou
gogo eyyi mbeɗa yinno wallide no fewi rendo men go ha tenti e sagataɓe waɓenoɓe wawde darnude juɓɓol golle nder nokku o
hol fannu juɓɓude golle ɗe cuɓiɗa
ko wayno laɓɓinde wurgo e uddidde nokkuji jeygu e wadde gomuji fukku koyngel ko hunde nomin jewtata e kal saaha min e sehilaɓe am amin jogui miijoji kewɗi kono hay goto heɗota komin saabu ala joguiɗo amin hoolare
ɗum ko juɓɓude golle tigui rigui kono min mbeɗa gonɗini wonde jinnaɓe ma ene jogue ma hoolare hay min kay saabu on natti wonde sukaɓe
ɗum ko gonga amin jogue ema hoolare
aɗa sikki woppude école ko hunde moƴƴere so tawi a jokkani jangde ma nde holno jogotoɗa gandal gam wawde sinude juɓɓude golle ma ɗe
mi anda kono mbeɗa sohli saaha jaaƴo gam wawde liggade ɗum
ɓurɗo sohluɗa sehila ma ko ballal cohluɗon ko yo mawɓeɓe ballit on e miijoji mon ɗi ne ciinira kono kadi on poti sohlude jokkude yiilade gandal e mbawkaji to école to
mbeɗa sikki tan goggo aɗa jogui gonga
aɗa andi mi huninoma liggodade e sagataɓe wuuro ngo gam jaarugol ɓesguji ɗi yesso holko kalɗa e ngoo miijo joddoɗa e sehilamaɓeɓe foof caggal ɗum tintuɗon sagataɓe wuuro ngo foof joddoɗon caggal ɗum cuɓoɗon hoolaɓe moon garon joddoɗon yam min e Hammat ƴeewen ɗiɗo miijoji ɗi kalɗa ɗo ɗi holno ɗi poti sirinede cuɓoɗen hen ko ganduɗen ko ina foti wawde gollede no moƴƴirta ni eno hannirta ni
ko feere moƴƴere mamin keɗe han kadi e nder wurgo kala
aɗa wawi jokkude jangde ma tawa aɗa liggodo e sagataɓe wuuro ngo ko faati e ɓamtare ɓesguji wuuro ngo holko kalɗa hen
ko hunde moƴƴere mami haalan ɗum joni dendagal sehilaɓe am ɓe
a jarama kajjat moɗam mi meeɗa miijade ko ni o way kanko baɗannoɗo dendagal boneji e nder wuuro ngo endo famnide hande o ma hala hala wallidi besngo wurngo
so tawi ada anduno sira bonandeji di bannomi ne gonmi sagare de adejat
ko gonga haymin kay
kajara ada jugi gonga nde baggida e sagataabe sabu dole de e choftal ngal ko kambe ngoni yaakaare besnguuji di sagataabe ino poti daranade bamtaare besnguuji mumen
kono la kambe tan potden soklude hay mobe kadi ina kimmi no feewi gande mabbe kelifu mabbe ko hunde jojjunde ada andi ngumu dendingu mbawkaaji buri yentude ko yontaaji tati holko buri dum yubbuti e wawde daranade jellidgol besgu mum
eske ko gandumi fof kam mbede andi an kam ada andi ko jidda
e ko gonga
joni kam mi jabi wonde cilludido ma
Allah yettama mbede andi kam animsata hen
kajjata en damini ballal umratu hammat e sagataabe kono e ballal jom galle makko harunu ngam waddi hirjinde e dendangal yimbe wuro makko ko faati e cellal e label nguro bamtare e hakki sukabe kono o mo anniyi kadi ummunaade ko faati e bamtare e waylude dendangal ngurnam yimbe wuro makko onon kettatuno dumunu jam e der radio men takaful dum non gonene jam